uMoses wabona ityholo livutha lingapheli. Ngoba mhlobo wam, ukutsha kona siyatsha kodwa sipheli. Ngoba izinto zomhlaba zona ziyasibetha kodwa kupheli ngathi. Bathi amakhumsha cast but not destroyed, perplexed but not in despair. Zona ziyasigraya, ziyavakala enyameni kodwa umntu kaphakathi wakamoya uhlale eba nento elithemba elivukayo. Sekuthiwa kuphela amathemba ngoba uyazazi ukuthi awuzithembanga wena, uthembe lo uthembisileyo. Ngoba wethembekile othembisileyo, sithemba umthembisi othembekileyo nothembisileyo. Ngoba akanguye umntu uba angaxoka, unyana womntu uba angajikela into ayithethileyo. Umntu angakunika izithembiso namhlanje akwazi ukuzimela for ixeshana. Kusengenzeka as ixesha lihamba azijikele izithembiso zakhe, kodwa uThixo yena ngoba ezithembisa ezifunga ngobuqu bakhe. Ngoba umntu uzifunga azithembise ngomntu omkhulu kunaye, ofutsho uThixo akekho umntu omkhulu kunaye. Xa ekuthembisa into ukuthembisa ezifunga ngesiqu sakhe nangezwi lakhe eli besenithe likhulu kunegama lakhe. Andiyazi uba ngubani efuneka omeleziwe namhlanje, andiyazi uba ngubani efuneka ikhakha lakhe liqinisiwe namhlanje. Ngoba yonke le nto ihambihambi yothi ngqu ezwini lakhe. Ngoba wafika ongendawo ezowexisa uYesu phaa entlango, ezomlinga emlinga esebenzisa phofu kwa izwi eli likaYesu. Ngamanye amazwi uzowulinga ulizwi ngelizwi, uzowulinga uYesu kwangelizwi likaYesu. Iyahlekisa le nto uba uSathane ucimba uzawuzowulinga ezowukhupha uYesu entandweni kaYesu. Ngoba uYesu noThixo nguYesu noThixo, banobuThixo bangoothixo bonke. Ngoku uyakwazi ukuthi uSathane xa efuna ukukhupha esiporweni, efuna uba ukhakha lwakho lokholo lwakho luhexa, aqala kwenze uba ube nemibuzo ephume ecaleni ngokuphathelene nezibhalo. Ngokusazi uba into ethile irongo, imbi ayenziwa ngokwezibhalo. But xa sewufikelwa kukwehlelwa ngamandla nophelelo yethemba, uzibona umane uzibuza uba kusisona ukwenza into ethile. Utata lo esigqibo kumbeka omkhulu kakhulu umfundisi ukudokotela uGumbi, utata esikhulele phansi kwakhe lowo, kweminye yeminyaka kwenye yeenkomfa ezinkulu kwelinye ibandla sikhona simamele eShumayela, wathi wayethetha kanye into ekufanele efana nale ndiyithethayo, esithi kwakho nombuzo othi kuyisono ngani ukwenza lo. Kuyisono, wayethetha ngento esondile kule ndityhoyo, kodwa yena wayethetha ke ngohlobo lwakhe, ngendlela yakhe, nakwenye into wayethetha ngayo. But I'm just saying now, yade yaba yi-dance and yaba ngathi uyajive, uyacule. Amazimos wayengumntu okwaziyo ukudlala ne-audience. Kuyisono ngani ukwenza lokhu, kuyisono njalo njalo. So vele uSathane xa efuna ukukhupha kwindawo yakho ukwenza uzibuza imibuzo yezinto obukazi usazi uba le uThixo akayifuni, le iThixo uyayifuna. But xa sowufikelwa kukukhutshwa endleleni, ukulahlekisa kwangevesi eli, asebenzisa ivesi le qha akwenza uba uyitolike ngendlela eza kwenza uba uyongena esogwini. Ivesi ingakufaka esogwini, ivesi ingakufaka ezulwini, kuya ngoba uyifunde undawoni na ngokokukhula kwakho nosokuqondeni kwakho izibhalo nangokwasemoyeni. Kuxhomekeka uba uyifunda nganjongo zinina. Yiyo into abantu bekwazi usebenzisa ilizwi likaThixo for ukwenza izinto zabo bafezekise iimfuno zabo ezigwenxa, besebenzisa iBhayibhile. Ngoba ilizwi amandla walo awaphumi kulo ngoba lisetyenziswa ngokuchaseneyo neenjongo zikaThixo. Abanye bayakwazi uba baqhubeke bephilisa ngoku bengasamanga endaweni erayithi yokuma noThixo, ngoba ilizwi lakhe lona lisenamandla ngoku liphethwe ngumntu ongumoni, ngoku liphethwe ngumntu ongahlelanga kakuhle ebuThixweni. But ngoba esithi ngegama likaYesu ndisebenzisa ilizwi likaThixo, liyasebenza ngoku lisetyenziswa ngumuntu efanuba alisebenzi kuyo. So ndifuna ukuthi ke sihlobo zethu siqinisa amakhakha ethu okholo namhlanje ethu ukuba sithi ke noba zintoni ezikufuzama ukukutshisa kodwa uyile type wena etshaya ingapheli akukapheli ngawe akukapheli uThixo engakatsho. Inkosi ke mayinisikelele ukholo luyafohla ukholo luyoyisa. Inkosi zathi siyahamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Yabona ke kuba khona aba bantu abaye babe nokukhubazeka emehlweni bangaboniyo. Ufike bekhatshwa ke zizinja abazibophelele etshayinini babe bephethe nentonga kwelinye icala. Eyi Nkosi yam. Yazi ndikhe ndiyihlalele phantsi le nto ndiyibuke. Ndibe nento ethi xa umntu ezawukholelwa kanje abeke ithemba lakhe kwinja. Imgayide imhambise imuwelise amarobhothi akagileki ndawo akatshayisi ndawo ujonge kulenja ubambe ngesandla kwelinye icala ubambe intonga he ngoba uDavid utsho uthi intonga yakho umsimelelo wakho ziyandithuthuzela. Xa umntu ezawukwazi uthemba inja ngoba enokhubazeka emehlweni ayithembe aqiniseke noba iyayazi noba i-address yalahlala khona iphi nala yakhona andiyazi noba iyazi njani uba uyaphi namhlanje kodwa ziqeqeshiwe. Awunawuzithemba na iingelosi zikaThixo ezazithumelayo kuwe uba zikugayide zikulawule zikuhambise zikuse kule njongo nakule ndawo nakweli cebo uThixo akuthumela kuwo. Lobe imihla ngemininsi loba kungalobeki. Petros wayenguye nomlobi ovunyiweyo umlobi osemthethweni onamafa okuloba esazi namaxesha ekulotywa ngalo esazi namaqhinga okuloba kodwa watsho wancama kwafuneka amamelizwi eliza kumsekela kokwa kuloba wayeza uzama ngela xesha. Ithi iBhayibhile kwade kwacaba iintlanzi azifumeneyo ngokwa kuloba sezide zixaka nomnatha uyavuva natha uba ubukrazuka ngenxa yoba uThixo wenze wade wangathi uyambaxa. Heyi ngoba uThixo xa sekwenzela uyakubaxa mhlobam. Xa uThixo sekwenzela uyakubaxa. Yiyo le nto umbhali wendumiso esithi sivuyise ngangemihla esahlupheka ngayo. Ndumiso 90 ithi sivuyise ngangemihla esabona ubunzima ngayo. Ngoba uThixo soza kuye kuhlupheka empilweni. Uza kungazothi xa sekufika ixesha lokuthi akukhumbule azokukhumbula njengento ezincinci. Uza kukuvuyisa ngolahlobo ubuhlupheke ngayo. Uza kuphendula ngolahlobo ubuxakeke ngayo. In fact wenza nangaphezu kwezinto ngoba besenditshilo ndathi wenza ngaphezu kobubucelile. Uthi wena uzicelela nje into yoba okuba nje kuthiwe unendlu nje noba ngu-two rooms kanti yena ukujongele u-five bedrooms wena ubufuna u-two rooms. Uthi okuba kuthiwa nje ndiyaphangela noba yi-thousand rand kanti kula thousand uyawufaka o-zero noba mnye or ababini akwenzile into ezingaphezu kwezibuzicele. Kholelwa, themba uThixo, mthandaze ungayeki uthandaze. Inkosi inamandla, Nkosi inamandla uthi umhlabeleli ithi ungayeki ukuthandaza ngoba inkosi inamandla. Udla ngothi ke utata wami enkosini, umthandazo wakho unamandla njengalo othandaza kuye. Loo nto ke ithetha ukuthi amandla eziqhamo zale nto ithandaza izawuxhomeka uba uthandaza kubani na. Uthandaza kuBhali njengabaprofeti bakhe entabeni ekwakuthandazwa kuye, okanye uthandaza kuThixo kaIsrayeli njengo Eliya owayithandaza kuye waphendula ngomlilo. Thixo wawuphendula ngomlilo. Funa ukuthi ke mphulaphula kwangoku sizawukhabe siwuqukumbe lapha umxholo wethu sawubuya siwuqale kwakhona siphinde siwushukuxe sizawuthetha ngokholo. Thixo uyalongeza ukholo lwakho. Inkosi ikusikelele.